sign any queso.
No piece of film, me want to so we count
up alongside any queso.
You only want a family. Nobody can kiss a button. We the only families. So you had a queen of the young room.
Acha mupenzi ni kwambie. Hata kama shido sijali we. Nimekuwa uketi na butu wambani. Akukira kuhukiri vya vili.
Kuma kumoda kwa mkwano mkwano. Tema kusikula ndiye siya kachwano. Umanye na sabatu zemba mululuba lina wano.
Kukwata chema nyimba sikwa mkwano.
Mungutima kwenye mugumu.
Kule mera maluti ya kulina.
Kamera kufukiri rako.
Mateza ato wewe kuchwa mulamu.
Kulava wange mchiroto Yungu wanje wazike za tala Neu nyanye ziki za teyata Tiranji unge mbusa Kwa watu wanu chikula wichitu
It's impossible aye.
Embela zesiria wawe zitu
Unpredictable aye.
Wala murunja chari kunze mbeka
Chari kupare go
Yangamba talivawe
Debe ba yumba ba gamba
love ghetto
kumana chuba mugeto senano mwana mugeto.